madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald John Trump ayaa wuxuu dhowr jeer hore soo jeediyay fikradda gareysan nolol damacsan iyo shacabka muslimiinta ee ku dhaqan jiida Gaza, isagoona tilmaamay in barakacyaal gaaraya 1.5 milyan oo ka mid ah reer Gaza qaxootihan loo geeyay waddamo ay ka mid yihiin Masar iyo Urdun, iyagoona halkaasi ku sugnaanaya weligooda ama waqti cayiman loo qabta sida uu hadalka u dhigay. Waxaana fikraddaasi aada uga soo horjeestay shacabka reer Gaza iyo muqaamadooda, iyagoona diiday inay meel uga tagaan dhulkooda marinka Gaza. Safiirka uu Trump u soo diray dhanka mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe ayaasna waqtigaasi sheegay in dib u dhiska marinka Gaza ay qaadan doonto ku dhowaad 10 ilaa 15 sano xiriir ah. Soo jeedinta iyo fikradda Trump ayaana waxay xilligaasi la kulantay diidmo kala duwan oo kaga yimaaday dhanka dowladaha Masar iyo Urdun, isagoona sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Urdun in arrinta barakacyaasha la keenayo Urdun aysan macquul lahayn isla markaana aysan qaabili karin iyaga, halka Cabdifataax Asiisi madaxweynaha dowladda Masar uusna sidaasi la midda u diiday. Iyadoo ay jirto fikraddan soo noqnoqotay ku aadan dalabaadka Trump, isla markaana ay jiraan wadahadallo ka socda aqalka sare ee dowladda Mareykanka taasoo ku aadan sidii loo hirgelin lahaa fikradda Trump iyo qorshayaasha uu Mareykanka ka leeyahay marinka Gaza kadib xabad joojinta dhex maray kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka Yuhuuda. Warbixinno la daabacay, wareysiyo laga qaaday dublamaasiyiin iyo khubarayana waxay muujinayaan sida weyn ee uu Trump ugu kalsoon yahay inuu hirgelinayo dalabkiisa iyo fikradda dhagaraysan ee uu soo jeediyey. Waxaana soo gudbin doonaa haddii walaaydmo 5 asbaab oo Trump ugu kalsoon yahay inuu ugu dhaqangalayo dalabkii uu soo jeediyey dowladaha Masar iyo Urdun, taasoo ah inay martigeliyaan malaayiin ruux oo barakacyaasha reer Gaza ka mid ah. Midda koowaad waxaa lagu tilmaamay inay tahay cadaadiskiisa ku aadan heshiiska. Maamulkii hore Joe Biden wuxuu keenay fikradda heshiiska xabad joojinta ee marinka Gaza, taasoo suuragelinaysa in la soo dayo maxaabiistii ku jirtay gacanta kooxda muqaamada Falastiin isla markaana ahaa kuwii la qafashay Oktoobar 7-deeda ciidamada Yuhuudana iskaga baxeen qidaaca Gaza, dadka reer Gazaan la gaarsiiyo gurmad dhammaystiran. Maamulka Biden muusan ku guulaysan in middaas uu si dhammaystiran u hirgeliyo. Xukuumadda Netanyahu ayaana wuxuu kala kulmay dhowr jeer oo hore diidmacdu ay kaga soo horjeedeen heshiiska. Trump ayaana wuxuu markii uu ku jiro lolayisii doorashooyinka isla markaana uu ku soo baxay madaxa ugu sareeya dalka Mareykanka wuxuu bilaabay inuu goodisi u dira dagaalyahanada muqaamada Falastiin iyo maamulka Yuhuuda, isagoona tilmaamay in heshiis la gaaro kahor intaan loo caleema saarin madaxweynaha Mareykanka 20-ka bisha Janaayo 2025. sida uu isaga rabayna waxaa dhacay heshiiska, waxaana surta gashay in la dhaqangeliyo maalin ka hor caleema saarkiisa. Sababta labaad ee uu Trump ugu kalsoon yahay inuu ku guuleysto fikraddiisa ayaa waxay tahay tijaabadii Colombia. Baraha kala duwan ee internetka ayaana waxaa si aad ah looga hadalhayaa sidii aan wanaagsan ee uu Trump la dhaqmay muwaadiniinta ka soo jeeda dalka Colombia. Dowladda Colombia ayaana waxay hore u diiday inay qaabisho muwaadiniinteeda sida sharci darrada ay ku jooga dalka Mareykanka. Colombia ayaana midda si aad ah uga soo horjeesatay, waxaanu markaas Trump ku dhaqaaqay fal Colombia ku qasbay inay awaamirtiisa u hoggaansanto. Waxaan waxyaraad ka saaray dhanka duulimaadyada, isagoona madaxdiidii mas-uuliyiinteeda u diiday inay soo gaaraan dalka Mareykanka. Taas ayaana dowladda Colombia ku khasabtay inay ku laabato adeecitaanka dowladda Mareykanka, waxayna ka laabatay fikraddeeda inay martigeliso ama soo dhaweyso in dalka Mareykanka laga soo saaro muwaadiniinta ka soo jeeda Colombia ee sida sharci darrada halkaasi ku jooga. Dad badan oo khubara u dhuuntalila arrimaha dowladda Mareykanka iyo Bariga Dhexe ayaana waxay aaminsan yihiin inuu maamulka Trump ka guuleysanaya mucaaradada ay muujiyeen dowladaha Masar iyo Urdun ee ku aadan inaysan qaabili karin barakacyaasha reer Gaza ee la doonayo in dalkooda qaxooti looga dhigo, iyagoona wax ku dhisanaya waxa ku dhacaya sida dulinimada ku dheehan ee uu madaxweynaha Colombia u qaabilay dalabaadka maamulka Trump ee inuu qaabilo muwaadiniinta sida sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka. Sidaas daraaddeed waxaa la aaminsan yahay in Mareykanka uu Masar iyo Urdun kula dhaqaaqi karo waxa uu ku sameeyey Colombia cunaqabateenna, iyagoona markaasi ku khasbanaanaya inay qaabilaan malaayiinta ruux ee reer Gaza ee la doonaya in laga barakiciyo dhulkooda. Asbaabta saddexaad ee uu Trump ugu guuleysan karo inuu dadka barakacyaasha reer Gaza geeya Masar iyo Urdun waxaa lagu sheegaa inay tahay kaalmada dhaqaale iyo gargaarka militari. Dowladda Masar ayaana waxaa la rumaysan yahay in haddii ay aqbasho dalabaadka Donald Trump ay helayso 1.3 bilyan oo dollarka Mareykanka iyo gargaar dhanka militariga oo soconayo dhowr sano, maadaama dowladda Mareykanka ay saameyn weyn ku leedahay bangiga lacagta adduunka ee magiciisa loo soo gaabiyo IMF. Dowladda Masar ayaana midaasi ku tiirsananaysa in muddo ah sida salamid daayana loo sameynaya dawladda Urdun. Trump ayaa wuxuu hore u sheegay in waddankiisa oo Masar iyo Urdun ku saacidi doono qabiilada qaxootiga reer Gaza, isagoona tilmaamay labada waddan uu ka caawini doono dhanka militariga iyo dhaqaalaha. Waxaanu xusid mudan in kalmadda dhaqaale iyo midda militari uu Mareykanka siina doono Urdun sanadkiiba ee saddex goor ku soo laba jibaarmaysa wixii gargaar iyo dhaqaale uu siin jiray tobankii sano ee lasoo dhaafay. Midda afraad ee uu Trump ku kalsoon yahay inuu ku guuleysan karo qorshihiisa ayaa waxay tahay waxyaabii ay Masar isla soo mareen isaga. Khubaro badan oo arrimahan u dundulelayana waxay sheegeen in Trump uu kula dhaqaaqi karo Masar tijaabadii guuleysatay sanadkii 2016, taasoo ahayd bilowga xukunkiisa ku aadan dowladda Mareykanka. Xilligaasi waxay dowladda Masar dejisay qorshe ay doonaysay inay u gudbiso golaha ammaanka ee Mareykanka, waxayna sheegtay in maamulka Yuhuuddu isku fidinaya adaanta galbeed isla markaana wado dhismayaasha ku aadan mustawdiniin ay deggan yihiin Yuhuudda. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaana markaasi wax go'aan ka qaadan hadalka dowladda Masar. Netanyahu iyo koox ka tirsan maamulka Trump ayaana waxay xilligaasi ku guuleysteen inay faragelin ku sameeyaan Masar. Siisi ayaana wuxuu markaasi wacad ku maray inuu ka laabanayo go'aankiisa uu gudbiyo golaha ammaanka ee dowladda Mareykanka, waxaana midaasi ku soo idlaatay in dowladda Masar ay beddesho mowqifkeeda ku aadan maamulka Yuhuudda. Tani ayaana midda uu hadda Trump ku fikiray inuu kaga faa'iidaysto oo uu ku carqaladeeyo dowladda Masar si uu u aqbasho deegaamiinta barakacyaasha reer Gaza ee uu doonayo inuu ku wareejiyo maamulka Yuhuudda ay xaliifka yihiin. Asbaabta shanaad ee midda ugu dambeysay uu Trump ku kalsoon yahay inay ugu suurtageli karto dhaqangalka dalabkiisa ku aadan barakicinta reer Gaza waa qorshaha in safarada Mareykanka ee Tel Abiib laga soo wareejiyo magaalada Tel Abiib isla markaana la keeno dhanka magaalada Al-Qudus. December 2017, intii lagu guda jiray maamulkiisii hore, waxuu magaalada Al-Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimada dowladda ay Yuhuuddu leeyihiin, waxaana xilligaasi go'aankiisa ku raacay safarada Mareykanka ee Tel Abiib, waxayna go'aansaday in safarada halkaasi laga soo wareejiyo oo la keeno dhanka magaalada Al-Qudus. Trump ayaana wuxuu xilligaasi sheegay inuu la kulmay digniino ku aadan caqabadu kala kulmi kara inuu ku dhaqaaqo tallaabadan, waxaana arrintan yahay in safarada laga soo wareejiyo Tel Abiib lana keena magaalada Al-Qudus ka soo horjeestay laishan ka mid ah madaxdii soo martay Mareykanka Ronald Reagan, George Bushkii hore, Bill Clinton, George Bushii wadaleykii hore iyo Barack Obama. Inkastoo tallaabadaasi ay jabisay shuruucdii u degnayd golaha ammaanka ee dowladda Mareykanka, haddana ma jirin wax tallaaba ay qaadeen dowladaha carbeed oo ay arrinkaas kaga soo horjeedeen, taasoo ah waxyaabihii aad kuga cabsanayeen madaxweynayaashii ka soo horjeestay tallaabada in safarada Mareykanka loo soo wareejiyo dhanka magaalada Al-Qudus. Tani ayaana tallaabo kale oo muujinaysa inuu Trump si aad ugu dhiiranayay inay guuleysato dalabkiisa ku aadan dadka reer Gaza loo barakaciyo wadamada Masar iyo Urdun, isla markaana ay halkaasi ku noqdaan qaxooti, wadankooduna gacanta loo geliyo maamulka Yuhuudda, sidaba uu ka shaqeynayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.